since ngiqalile ijourney yokulungisa umntana, mhlambe ukuthi ngathi mhlambe osokufundile about isimo sakhe. Yeah.
Kodwa ukunikaza kwababa uNdu usize kakhulu ngoba i-operation oqala seyenzile enekhe mhlawu.
Okay.
Kodwa alo Ndu ungcono kakhulu ngoba manje sizokwenza i-operation esibili.
Okay, operation esibili. Yebo, bathi nodokotela mhlawumbe ngenzeka ukuthi igcine isiphelile lento imphethe.
No, bathi kunomthambo ongakwazi ukuphefumula kahle kwegazi, manje angeke bakwazi lo mthambo lo ukunqamula yabo.
Okay.
Bazobele bemzama nje bemhafule.
Yes, okay. So ngiyakhumbula i-operation le eyokugcina wayenze njengoba sesenza le yamhla 22. Ama developments mhlambe compared to le yokuqala athen.
Uprofessor Madara wathi uma kuze ama-specialist kwakumhlazi ukuthi kwakumhlakabani ezombona basho ukuthi hayi wenzeke kahle kakhulu. Ungcono futhi nabo bebemchecka bebembona. Yeah.
Mina isifiso sami nje sokuthi nje abe ngcono nje like ngalokuhamba ama-operation yabo abe agcine sekuphelile nje konke. Kuthiwa yini igama lento imphethe? Hayi mhlambe, is it a common condition or it's rare?
Igama lakhona azi babesitshelile lapha ukuthi yini ilona yakhona i-condition yakhona emphethe walona.
Okay. Yeah, suthuleleni siyazama ngempela ukuthi sibe khona for alwande nomndeni. Mhlambe ukuthi mhlambe ungafisa ukuthi sinenzele kona mhlambe kuni ngaphandle kwalokho. Kuningi.
Kuningi. Kodwa futhi support siyithole kakhulu for ngani ithuleleni ukuthi uAlonda abonakale nabantu asabalala endaweni eningi, uyona ithuleleni. I-support siyithole kakhulu.
Yeah. Ekhaya sithi bathini ekhaya, sikhona isinjani isimo njengamanje?
Ekhaya bajabula kakhulu, umkhulu kaAlondwe ubaba uMpisi ujabule kakhulu. Ukuthola nje ubaba uMdumo.
Yeah.
Ujabule kakhulu ngoba nawe uyabona ubaba uchasa yasezakala umntwana futhi ubangcono. Kodwa kwakune into esemvelile khona la.
Yeah.
Ngazathi sizomvala umphefumulo.
Okay.
Yona-ke nje ayisekho qoboqobo kuAlondwe.
Sibonge. Onyaweni ngabona ngathi usifo sakhe ngathi khona.
Yebo, uprofessor nayikhona bethe uzomenza nakhona futhi unyawo
uzophinda. Oh, selunjani lona?
Ungcono kakhulu ngoba ibeqoka u-5. Manje sicathulwa besiqoka u-5 sesamxeka, shoko sesomthengela u-4.
Oh.
Umehluko khona kakhulu.
Siyabonga. Hayi, Alwandu njani? Right. Zinjani inhlungu? Khona inhlungu oyizwayo? Izoba right baba yazo? Sangifuna umxela kakhulu ngembuzo. Ngcono ngibuze umama. Hayi, siyabonga kakhulu mama. Sisinje i-update eso engizoyibhala ku-website as i-journalist yakhona. Ukuthi stage 2. Yes, but ukhona
mathebe.
Yes. Okay. Bani ngithanda kakhulu nje ukuthi nasonyaweni sekungcono, seku right. Naloko kade kumvimbo kuphefumula nakhona nakho akusekho. Yazi angazi noma mina khona la engafunda khona kuba khona la kuthiwa yini ichuma, khona into ekuthiwa ichuma ibuyikhule noma ikephi, anganoma isona yini lesimo noma it's a different condition le mphethe.
Ngiyacabanga nabo ibhuti ukuthi yona ngoba la la engemuva nje khona okunye futhi okuvelayo.
Yes, yes.
Ngamkhombisa kudokotela ngale ama-specialist.
Okay.
Khona azomenza i-operation omncanyana nje.
Oh, okay. Hayi, uzoba right boy. Usemncane.
Usemncane.
Una 8
ne? No, usena
11 months. Oh, okay, okay. I also have a right boy. Right.